It's another Mad Shot production.
87 DJs.
Hey, yo, Cassie.
What's
this? A Delico,
Papa, you say when we are ya.
Mukamba wande tutengo mapakushana vambi kusendama. Vambi poko nano hile putika nomba kanserele.
Tule mwondema fuku.
Mukamba wande tutengo mapakushana vambi kusendama.
Vambi poko nano hile putika nomba kanserele.
Papa José,
Ikibaya salanga na kope gano fika. Masosi dansi mwe ea bako cheki. Ikibaya salanga na kope gano fika. Masosi dansi mwe ea bako cheki.
Tisi posa puete. Tisi posa puete.
Shema pe.
1, 2, 3, shoko.
TV na veva konda vantu. Vena mwati nisondwa wa vantu. Ise TV na veva konda vantu.
CJ the number one.
OG, OG.
Daffy Lusaka.
Dwek, dwek. Chaisa, chaisa.
Kwala kwala.
Chaisa ngoma chaisa.
Esha kumyesu.
Chaisa, chaisa. Chaisa ngoma chaisa.
To the left, to the right. To the left, to the right. To the left.
Shaku
shaku, icho, mama,
chaisa, chaisa,
kwala kwala,
chaisa ngoma chaisa,
shaku miyesu,
chaisa, chaisa, chaisa ngoma chaisa,
okay.
Mama bibi anamandia, Yunusi Mufuka.
GNXmusic.com.
Andy Wipe on the beat.